Well, may the Lord bless His word to us.
Ngathunkulunkulu angabusisa izwi lakhe kithi.
It has been prayed that this will be an enrichment to your heart and life.
Yobe sekukhulekiwe ukuthi kwangathi lokhu kungaba umcebo nesibusiso empilweni zethu nasenhlizweni zethu.
I would like to share a portion out of 2 John, the letter of John, the second letter of John.
Ngithanda ukuba ngifunde encwadini yesibili kaJohane.
From the first verse.
Ithi incwadi yesibili umphostoli uJohane sifunda kusukela evesini lokuqala.
The elder to the chosen lady and her children whom I love in the truth, and not only I but also all who know the truth.
Ilunga kuyo inkosikazi ekhethiweyo nabantwana bayo engibathanda ngeqiniso kungeyimi ngedwa kodwa nabo bonke abalaziyo iqiniso.
Because of the truth which lives in us and will be with us forever.
Ngenxa yeqiniso elihlala kithi neliyakuba nathi kuze kube phakade.
Grace, mercy, and peace from God the Father and from Jesus Christ, the Father's Son, will be with us in truth and love.
Kuzakuba nathi umusa nesihawu nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba nakuye uJesu Kristu indodana kaYise ngeqiniso nangothando.
It has given me great joy to find some of your children walking in the truth, just as the Father commanded us.
Ngithokozile kakhulu ngokuba kubantwana bakho ngifumene abahamba eqinisweni njengalokho samukele umyalo kubaba.
And now, dear lady, I am not writing you a new command, but one we have had from the beginning. I ask that we love one another.
Kaloko ngiyakunxusa nkosikazi kungeyongathi ngikulobela umyalo omusha kodwa lowo esasinawo kwasekuqaleni ukuba sithandane.
And this is love, that we walk in obedience to His commands, as you have heard from the beginning. His command is that you walk in love.
Iloluke uthando ukuba sihambe ngokwemiyalo yakhe. Yiwo umyalo ukuba nihambe ngawo njengalokho nezwa kwasekuqaleni.
Before I speak on it, I would like to also, as an introduction, speak on the words in which we find in Isaiah 55. Verse 8.
Ngingakakhulumi ngakho ngithanda ukuba ngenezele ngokunye nje ngoba isingeniso nakho esikuthola encwadini yomprofethi uIsaya isahluko samashumi amahlanu nanhlanu ivesi lika 8.
For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord.
Ngokuba imicabango yami ayisiwe imicabango yenu, nezindlela zenu azisiso izindlela zami, usho uJehova.
As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than yours, and my thoughts than your thoughts.
Ngokuba njengamazulu ephakeme kunomhlaba, kanjalo izindlela zami ziphakeme kunezindlela zenu.
The These are challenging words to us, where God the Almighty says, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways."
Lana amazwi ahlaba umxhwele kakhulu, la umnini amandla onke esekhona ukuba imicabango yami ayisiyi imicabango yenu, nezindlela zenu azisizo izindlela zami.
God shows us here how high and exalted he is above all.
Uyasikhombisa la uNkulunkulu ukuthi yena uphakeme kangakanani ephezulu kwakho konke.
And man cannot reach out to God and find God.
Umuntu ngeke nje akwazi ukuthi azame ukufinyelela kuNkulunkulu amthole kalulu.
God is far exalted. His thoughts exceed and transcend all our imagination.
uNkulunkulu uphakeme kakhulu. Imicabango yakhe ingaphezulu kokucabanga kwethu.
Do you serve this God who says, "My thoughts are not your thoughts"?
Ngabe ukhonza yena yini lo uNkulunkulu osho ukuthi imicabango yami akuyona imicabango yenu?
Or is your God only as big as your thoughts?
Noma mhlambe wakho uNkulunkulu omkhonzayo yena ubukhulu bakhe bulingana nemicabango yakho.
You've studied his word for years on end.
Usulfundile walfunda izwi lakhe iminyaka ngeminyaka.
You've heard sermons that you are tired of hearing.
Usuzwe inkonzo intshumayelo eziningi ukuthi usukukhathela ukuzwa manje.
You say, "I know it all."
Usufikelele la uthi khona sengazi konke.
You say, "I've heard it before. Why do I need to hear it again?"
Uthi sengaye ngakuzwa ngaphambili, sikhona yini isidingo sokuthi ngiphinde ngikuzwe.
But as God creates every day, every new morning, so can he be new to you and rich in life and in thoughts and in existence.
Kodwa njengoba uNkulunkulu enza usuku nosuku ukuba lube lusha, kananjalo ngakwenza lokho empilweni yakho ukuba abe musha kuwe njalo usuku nosuku emicabangweni yakho nakho konke okwenzayo.
God is not limited to your own thinking.
uNkulunkulu akaphelele nje ekucabangeni kwakho.
Do you limit God because of your thoughts?
Ingabe wena uNkulunkulu umthena amandla nendlela yakhe yokwenza izinto ngenxa yokumkala ngokwemicabango yakho na?
Schaffst du Raum für diesen Gott, deren Gedanken du nicht kennst? This God, whose thoughts you do not know, he tells us blatantly, his thoughts are not our thoughts.
Lo uNkulunkulu lo ongamazi uyasho ukuthi imicabango yakhe ayifani nemicabango yethu, futhi lokhu kuyakukhuluma kubeke kube sobala kithini.
Maybe just consider your thoughts.
Hamba ukucabangisise kahle kusemicabangweni yakho.
Think of the realm in the sphere that you live in.
Awucabange indawo nomhlaba nezinto ezikuzungezile la uphila khona.
Think of what you are able to do and what you are unable to do.
Ucabanga izinto okwazi ukuzenza nalezo ongakwazi ukuzenza.
Maybe you are very constricted. Maybe you are married into a family with all restrictions around you. Maybe you as wife, You only see the confines and the restrictions in which you live. You find yourself in this jail, in this encampment, and you pity yourself for the circumstances in which God has placed you.
Uhlala endaweni obona ngazi ukuthi imncele mningi mhlawumbe njenganomakoti ubona lo mndeni oshadele kuwona ukuthi kunemncele emningi awukwazi ukunyakaza ngendlela othanda ngayo awukhululekile.
You say, is this all that God called me for?
Uzube nokuyibuza ukuthi ngabe uNkulunkulu ungibizele kulokhu na?
And you, for days you have thought and made plans and maybe cried and maybe prayed agonizingly in your spirit, Lord, what will the end of all this be?
Mhlambi usuhlale isikhathi ukhala emcabangweni yakho unokulila ububula ukuthi hawu Nkosi isiphetho salesimo engisona siyoba yini na?
Maybe as a pastor, maybe as a missionary, maybe as a lay preacher, maybe out there in that world where you have sacrificed yourself and have poured out your sweat and your labors, and you know of your experiences, and that is your world, and nobody can tell you about it. You have labored as few have.
Mhlambi wena mfundisi sithunywa, mshumayeli mfundisi, kule ndawo ozithola kuyona, la wazi khona ukuthi ususebenze ngamandla, wakhipha iconsi lakho lokugcina, futhi uyazazi ukuthi wena usebenza ngakanani nolwazi onalo, akho umuntu ongakutshela kalulu.
You know of all the hardships that you had to and have to endure.
Uyabazi bonke ubunzima odinga ukuthi ungene kubo nosungene kubona kakade.
And those are your thoughts.
Cabango yakho leyo.
But are they God's thoughts?
Kodwa umbuzo ngabe yona leyo mcabango iyiwe kaNkuluNkulunkulu na?
You can definitely say, these are my thoughts. These are my experiences. This is my world.
Ngasho kalulu uthi le imicabango yami, lo ulwazi lwami, izinto esengizenzile, izwe lami leli.
But have you ever bowed in acknowledgement, oh Lord, my thoughts are not your thoughts?
Kodwa usuke wathoba yini ngokuvuma wamukela uthi ha uNkulunkulu imicabango yami akuyona imicabango yakho.
Lord, I don't know your thoughts.
Uthi uNkulunkulu angiyazi imicabango yakho.
In the beginning of the chapter, God is inviting. He says, come.
Qaleni kwalesahluko uNkulunkulu uyamema uthi ozani.
Come to the waters.
Ozane manzini.
Come buy and eat, you who have no money.
Uthozani nithenge nidle nine ningenamali.
Why spend on that which is not bread and labor on that which does not satisfy?
Uthi nichithelani imali kukho okungesiswa isinkwa nenzuzo yenu kukho okungenelisiyo na?
Says, listen to me and eat what is good.
Uthi bekani izindlebe nize kimi nizwe okuhle.
Your soul will delight in the richest of fare.
Uyakuphila umphefumulo wenu.
Hear me and your soul will live.
Uthi nizwe uyakuphila umphefumulo wenu.
Seek the Lord while he may be found.
Nimfune uJehova esenokutholwa.
Let the wicked forsake his way and the evil man his thoughts.
Omubi makasi indlela yakhe nomuntu owenza okubi imicabango yakhe.
Let him turn to the Lord and he will abundantly pardon.
Abuyele kuJehova uyakuba nomusa kuye.
Do you understand a bit why God says my thoughts are not your thoughts?
Usiyakubamba yini kancane ukuthi ngani uNkulunkulu ethi imicabango yami akuyona imicabango yenu?
And it is only through turning to the Lord, to forsaking the evil thoughts, forsaking our way, that we will be able to receive some of his thoughts, some of his store of his thoughts.
Kuyenzeka lokhu kuphela uma sishiya ezethu indlela, sishiya okwethu ukucabanga okubi, lapho siyokwazi khona ukuthi siqonde lokho kungumcabango kaNkulunkulu.
And he will send the rain from heaven.
Yena kuyakuthumela imvula iqhamuke ezulwini.
He will make everything bud and flourish.
Uyokwenza konke ukuba kube kuhle kuqhakaze.
And his word will accomplish what he desires.
Izwi lakhe liyakwazi ukuba liphelelise kufezeka konke lokhu yena akufisayo.
And achieve the purpose for which he sent it.
Izwi lakhe lifeze lokho kuyinhloso yalokho belikhiphele khona.
And even the mountains and hills will burst into song.
Nentaba namagquma konke kuyaqhumuka ngokuhlabelela.
Instead of thorn bush, pine trees will grow.
Esikhundleni sokuthi kuvela meva kuyaqhumuka izihlahla ezinhle.
Instead of briars, the myrtle will grow.
Esikhundleni sogange kuyakumila umsayipuresi. Nasesikhundleni samakhakhasi kuyakumila umbomvana.
This will be for the Lord's renown, for an everlasting sign which will not be destroyed.
Kuyakuba igama kuJehova nesibonakaliso esingapheliyo esingayikunqunywa.
Will you surrender to his thoughts?
Ngabe wena uyakuzinikela yini emicabangweni yakhe na?
Even if it goes against your own desires, your own feelings, your own hurts and pains.
Nakuba lokhu kuyobe kuphambana nemizwa yakho, kuphambana nemicabango yakho, kuphambana nobuwena.
Many people have chosen maybe and are choosing the Lord and his ways.
Abantu abaningi mhlambi bayikhetha futhi bayikhetha inkosi kanye nendlela zayo.
But they haven't let go of their own thoughts.
Kodwa kukho lokho abakayidedele yabo imicabango.
Their own convictions.
Indlela emizwa yabo ezwa ngayo.
And their own experiences.
Nolwazi lwabo.
Here is the invitation.
Nasi isimemo.
Surrender to his thoughts.
Zinikele emicabangweni yakhe.
Let a new world, like I said, let the morning rise, the sunrise of a new day. Allow it, the sun to rise.
Vumela izwe elisha njengoba sesilo vumela ukuba kuse kabusha liphume ilanga kabusha.
And seek those thoughts that are from above.
Ufune leyo mcabango leyo eqhamuka phezulu.
Seek God's world, not your world.
Funa intando kaNkulunkulu izwe lakhe haye lakho.
You will only perish and your life will be full of thorns and hurts and you won't have, you'll be weak. You will be the victim.
Kuyakuba ukubhubha incithakalo kuphela. Uyakuba umuntu nje ohlala ngokuhlaselwa izikhathi zonke.
Instead of being the victor.
Esikhundleni sokuthi ube umnqobi.
Instead of being an overcomer.
Esikhundleni ukuba ube onqobayo.
Because of the life which has been instilled into you. You have drunk from the correct source.
Kenxa le mpilo leyo efakiwe kuwe waphuza emthonjeni kuwona wona.
I'll back to this portion in John.
Sibuyele kule ngxenye esifundile encwadini yesibili kaJohane.
John introduces himself as the elder.
Johane la uyazithula ezithula njengelunga.
Matthew Henry says he is now the elder, possibly the oldest apostle now living.
Umcwaningi weBhayibheli uMatthew Henry uthi ngalesi sikhathi impela ube yilona ilunga umdala futhi cishe kuyena obesemdala kubona bonke abapostoli bebesekhona.
The chief elder in the church of God.
Ilunga elidala ebandleni likaNkulunkulu.
An old disciple is honorable. An old apostle and leader of disciples is more so.
Umfundi omdala uhloniphekile. Umfundi omdala umpostoli obesemdala kwababe khona uhlonipheke kakhulu naye.
He was now old in holy service and experience.
Tubesemdala manje ekubeni umuntu osemsebenzini ongcwele emsebenzini kaNkulunkulu.
Had seen and tasted much of heaven.
Besebonile futhi wanambitha okukhulu kwezulu.
And was much nearer than when at first he believed.
Manje bese sondele kakhulu kukho. Kunesikhathi lapho eqala khona ukukholwa.
He was the disciple who called himself the one loved by the Lord.
Uye lobe umfundo oyibiza ngokuthi uyena othandwa yiNkosi.
I just wonder, can we say I am one loved by the Lord?
Yes, buza uthi thina ngabe singakwazini ukusho njalo sizisho thina ukuthi mina ngingothandwa yiNkosi.
Why did the Lord love me?
Ngani ukuba iNkosi ithande mina?
Or do you still pray, Lord, please love me?
Noma ngabe usesemthandazweni othi iNkosi ngiyacela ukuba ungithande.
A true disciple can only say, I have been loved by the Lord.
Mfundi wangempela yiloyo ongakwazi ukusho athi mina ngingothandwa yiNkosi.
And if you once were a true disciple, maybe you will remember how the Lord loved you.
Uma mhlambe wako waba umfundi wangempela esikhathini esidlule, mhlambe uyakhumbula ukuthi iNkosi yayithanda kangakanani ngalezo zikhathi.
Have you maybe forgotten it? Maybe the aches and pains have caused that remembrance to dwindle. And it seems to you and to those who look at you and who see you as if you've lost that appreciation that you once had.
Mhlawumbi ngenxa yobunzima nobuhlungu usukhohliwe konke mhlambi sekuyabonakala nakuwe nabaseduze kwakho ukuthi lo kuyakulangazelela nokubonga owawunakho kuqala awusenakho.
Now here he writes to a chosen lady and her children.
Lana kuyabhala uthi ubhalela inkosikazi ekhethiweyo nabantwana bayo.
Amazingly that this letter should be addressed to this lady.
Kuyamangaza uthi le ncwadi le ibhalelwe lenkosikazi.
And some letters are addressed to such as of her caliber.
Ezinye incwadi yebo ziyabhala zibhalelwa abantu abayilolihlobo olufana nalenkosikazi.
Perhaps a person of eminent quality for birth.
Mhlawumbe umuntu oqotho, umuntu owaziwayo.
Education,
umuntu ofundile,
or estate,
mhlambi umuntu ngenxa yesikhundla sakhe.
It is well that the gospel has gone among such.
Kuyaziwa kunjalo ukuthi ivangeli lehambile futhi kuhle ukuthi lifinyelele abantwini abanjalo.
Now he says to the chosen lady and her children, whom I love in the truth.
Uthi kuyinkosikazi ekhethiweyo nabantwana bayo engibathanda ngeqiniso.
And he says, he who was the beloved disciple had learnt the exercise of love.
Uthi lowo umfundi othandwayo wakufunda futhi naye waqonda ngothando.
And he especially loved those who loved that Lord who loved him.
Uthi ubethanda kakhulu labo abathanda leyo nkosi, le nkosi bimthanda lo mfundi.
We should not be religious merely by fits and starts. In certain moods and moons.
Akufanele sibe abantu nje benkolo sikholwe uma ngabe sikwizimo ezithize mhlawumbe ezisithokozisayo.
But should dwell within us, in our minds and hearts, in our faith and love.
Kodwa kumele ukuba kuhlale njalo kithi nekukholweni kwethu nasothandweni lethu ngesikhathi zonke.
Amazingly, that John should say to this lady and her children, whom I love in the truth, and not only I, but also all who know the truth.
Kuyamangaza ukuba umpostoli uJohane athi engibathanda ngeqiniso. Kungeyimingedwa kodwa nabo bonke abalazi iqiniso.
John had the assurance. If I love this lady, then those who know the truth will also love her.
UJohane ubenesiqinisekiso ethi mangimthanda, ngiyithanda mina lenkosikazi, nabo bonke abalazi iqiniso bazoyithanda.
Because of the truth, he says.
Uthi ngenxa yeqiniso.
Not for other reasons.
Singekho esinye izathu.
It's because of the truth.
Kodwa ngenxa yeqiniso.
Which lives in us.
Iqiniso elihlala kithi.
Such convincing words.
Amazwi anesiqinisekiso.
And he says, and will be with us forever.
Uthi futhi neliya kuba nathi kuze kube phakade.
This truth and the love will be with us forever.
Leliqiniso nothando What
determination don't we find in this word? What solid foundation in these words? No wonder, even when he was exiled to an island, for Christ's sake, that even there, heavenly mysteries were revealed to him. There was such a decisiveness in him, such a choice that he had made. And he said, this truth will be in me forever.
Oh,
we Christians are so tossed around by papers in the wind. Somebody doesn't greet me. My faith is gone. Yesterday the person smiled at me, today he doesn't. Oh! Then you are clean bowled. You know, cricketers will know. You hit the center wicket, you clean bowled. You are out of the game. You walk away. Hair dangling down, you even don't want to look at the spectators as if soil isn't there, shouldn't there be an exit to the pavilion, just into the ground, and you just vanish, not to be seen by the spectators.
Haven't
you made a decision for Christ? Or was it just merely by fits and starts? Was it just in certain moods and moons? Like people who love to read their horoscope according to the moon, how it shines, how big, how small it is, and anyway, it can change. This was not the case with John. It has given me great joy to find some of your children walking in the truth, just as the Father commanded us.
He
says, just as we have received the commandment. But we Christians, we don't love the commandments. No. We want to live it out. We want to live in freedom and liberty according to how the Lord guides me.
Asifune myalo, sifune ukuthi sikhululeke, siphile ngendlela thina sibona ngayo, siphile ngenkululeko bese sithi hayi ngiphila ngokukholwa yinkosi.
This John was a man filled with the Spirit and the Holy Spirit.
Kodwa uJohane lo bekuyindoda ibigcwalisiwe ngomoya ongcwele.
And he says, it's given me great joy to find some of your children walking in the truth just as the Father commanded us.
Uthi ngithokozile kakhulu ngokuba kubantwana bakho ngifumene abahamba eqinisweni njengalokho samukela umyalo kubaba.
And now, dear lady, I'm not writing you a new command, but one we have had from the beginning.
Uthi inkosikazi ungathi ngikulobela umyalo omusha kodwa lo esasinawo kwasekuqaleni.
I ask that we love one another.
Ukuba sithandane.
And this is love.
Yiloluke uthando.
That we walk in obedience to his commands.
Ukuba sihambe ngokwemiyalo yakhe.
Do you want to love Jesus?
Uyafuna yini ukumthanda uJesu?
Then obey his commands.
Makunjalo ke thobela lalela imiyalo yakhe.
Many people say, I love Jesus.
Aningi abantu abathi ngiyamthanda uJesu.
And you look at them, but then you seem to be a bit confused, as if they love something else more than Jesus.
Kodwa mosubabuka ube nokudideka ukuthi kodwa labantu angazuthi kukhona okunye abakuthanda ungale kungena uJesu.
I love Jesus.
Ngiyamthanda uJesu.
But I like my free time.
Kodwa ngiyasithanda futhi nesikhathi sami senkululeko.
I've maybe got idols in my life.
Mhlawumbe kusekhona izicwana enginazo empilweni yami.
Rather than go to the service, you know, I rather have a look at this and that.
Kunokuthi ngenkonzweni mhlambi kungcono ukuthi nge ngiyobuka lokhu ya noma lokhu ya.
When we were still young,
isikhathi sebasha,
this was also addressed in our lives.
Lokhu kwaqondiswa futhi nasempilweni zethu.
Because when you're young, you know, cars just fill your mind, and you know all the latest models with so many torque and so much horsepower, and this is the maximum speed, and you know it all.
Kuba mosemusha imoto uyayithanda zidumekanda futhi wazi zonke, wazi nothi yipi esanda kuphuma manje, yipi ene speed esikhulu kunazo zonke.
And you know the exact prices of everyone. You don't own it. But your heart is there. And your dreams are there. And you know the detail, whether it's suede or real leather.
Futhi wazi kahle nokuthi le moto le yenziwe ngani, ihlalo zakhona ese suede noma ileather yangempela.
And the memories of the, has it got 2 or 3 memory settings for the driver's seat.
Futhi wazi kahle nokuthi isethwa kanjani ngezinto ezingakanani kwisihlalo somshayeli.
Hey, it makes you alive.
Uthi mawubheka konke lokhu uze kukuthokozisa kube ngathi ikhona kuphila kwakho.
But when Jesus commands you something and he says just leave the racetrack and go out on a outreach, then it's a bit of a struggle here within.
Kodwa uNkulunkulu ekhuluma nawe ethi awukusukeke emjahweni eyimoto, awukuphumeke manje uhambise ivangeli.
But maybe I can take my car magazine along. And we were challenged as youth. Do you have an idol in your life which takes the place of Jesus?
Kodwa sabantu abasha saphonsela inselele ngalezo zinto. Kwathi khona yini into esempilweni yakho ethatha indawo kaJesu na?
Maybe the idol is you yourself. were your likes and dislikes.
Mhlambi sithixo sakho uwe qobo lwakho ngale zinto ezithandayo nezinto ongazithandi.
And you want your household to be neat and tidy.
Ufuna ukuthi indlu yakho kube indlu ehlanzekile ehlelekile.
And if somebody comes in with 30 feet, my, you are troubled till you go to sleep about it.
Make kwakhona kwangena nje kule ndlu yakho eclean ehlanzekile nginyawo ezingcolile.
Or when you had to give away your last penny that you had, what you could have all done with that penny. But now, because of my faith, I had to give it away. And so easily we lose love.
Kalula kanjalo nje siyithole silahlekelwa uthando.
We don't walk in obedience to what our Lord Jesus commands us.
Singahambi ekulaleleni nasekumthobeleni uJesu kulokho asiyala ngakho.
You see what love is? It is to walk. It's not just a feeling, I love those people, but you don't walk to them. No, I keep my distance, you know. I exercise my love, but to eat with them, to sleep with them, to shower with them. Sorry, I hope you understand what I'm talking about. To leave your comforts and then maybe just associate with them to show them that you pity them.
Yalibona ukuthi uthando luyini ukuhamba kulo ayimizwa nje ukuthi hayi ngiyabathanda laba bantu ngiyabathanda usibanibani kodwa hayi ngizoqhela nje ngiyobathanda bele kude ungakwenza ukuthi uhambe uyekubona uyohlala nabo udle nabo wenze konke nabo ube nemizwa ngabo ubavezele ukuzwelana nabo.
To do to them what you wish that they would do to you.
Wenze kubo lokho ofisa ukuthi bangakwenza nabo kuwe.
Yes, Lord, for my own children, yes, for my own relatives, I'm willing to sacrifice it, but do they really need it? Maybe they don't need it. They won't maybe appreciate it as much as I think these would. You are the chooser. You're serving yourself. You're not serving Christ. You are loving yourself, not walking in obedience to His commands.
Uthi yebo Nkosi ngalveza lolothando ngakwenza kwabomndeni wami ngakwenza kubantwana bami kodwa labo bantu mhlambi ngeke balwamukele uthando lwami ngeke balithokozele uyabona na ukuthi wena osuwunkulunkulu wakho uyazikhethela wena ukuthi ikuphi ofuna ukwenza awenzi lokho okushiwo ukuthi sihambe ngokwemiyalo yakhe.
The Lord said in Matthew 15:4, out of the heart come evil thoughts.
Inkosi yakusho encwadini kaMathewu 15 verse lesine ukuthi phakathi enhlizweni kuyilapho kuphuma khona imicabango emibi.
And Psalm it says, the wicked, God is not in their thoughts.
Kumahubo kuthiwa kulabo ababi, uNkulunkulu akekho emicabangweni yabo.
In all his thoughts there is no room for God.
Ngoba emicabangweni yakhe omubi kuyona yonke ayikho indawo kaNkulunkulu.
But the thoughts of the righteous are right.
Kodwa imicabango yelungileyo ilungile nayo.
To walk in accordance to the thoughts of God, according to what is acceptable to Him.
Ukuhamba ngokwemicabango kaNkulunkulu, ukuhamba ngaleyo ndlela leyo eyamukelekayo edingakalayo kuye.
As you have heard from the beginning, His command is that you walk in love.
Njengoba sizwile ngasekuqaleni umyalo yiwo lokuba sihambe othandweni.
So this is the barometer for love.
Hiloluke uthando.
It's not necessarily that you will always maybe feel like it.
Akhona ukuthi njalo mhlawumbe uyozizwa kulowo muzwa.
Because we live in the flesh, our nature often rebels against the spirit, what God is wanting of me.
Ngoba siphile enyameni, imvelo yethu kaningi iyamelana nomoya, imelana nalokho uNkulunkulu afuna ngikwenze.
Sometimes you don't do what is pleasing to people. But if God sends you to that person, then you need to obey his command. Then you are showing love towards God. Then we are living in love.
Kwisikhathi senzi lokho okuthandwa abantu, kodwa uNkulunkulu ekuthuma kulowo muntu, kwenze lokho ekushoyo uNkulunkulu ngaleyo ndlela uyobukhombisa uthando kuye uNkulunkulu.
And even he continues, I maybe won't read it. But he says, if you want to live in love, if anyone comes to you and does not bring this teaching, do not take him into your house or welcome him.
Uyaqhubeka ukuthi uma kufika umuntu kini engalethi lokho kufundisa, ningamamukele endlini yenu.
That is love.
Uthando ke lolo.
Anyone who welcomes him shares in his wicked work.
Uthi lo omamukelayo uhlanganyela naye emsebenzini yakhe emibi.
That is walking in that we love one another.
Lokho yikho ukuhamba kukho ukuba sithandane.
I repeat, and this is love, that we walk in obedience to his commands.
Yiwo lo umyalo ukuba nihambe ngawo, sihambe emyalweni wakhe.
It is not sharing, welcoming someone and share in his wicked work. That is not love.
Akulona uthando lolu ukuba samukele omunye umuntu, sihlanganyele naye emsebenzini yakhe emibi.
So you recognize that love is not just a feeling.
Siyakubona ke manje ukuthi uthando akuhona nje umuzwa nje.
It is only grace, that God's thoughts that are much higher than ours can penetrate our own thoughts.
Kuhumusa nje kuphela ukuthi imicabango kaNkulunkulu ephakeme kakhulu kuneyethu ingakwazi ukuba ingene ifinyelele kweyethu imicabango.
And penetrate our heart.
Ingene izifinyelele enhlizweni zethu.
Change our hearts.
Guqula inhliziyo zethu.
That the outflow of our heart is love, is obedience to his commands.
Ukuze kuthi lokho kuphuphumayo enhlizweni zethu kube uthando, kube ukulalela nokuthobela imiyalo yakhe.
So subject your feelings to love.
Akho imizwa yakho yonke ithathe uyibeke ekutheni ibe sothandweni.
Subject your feelings to obedience to Christ's commands.
Beka imizwa yakho ibe sekulaleleni imiyalo kaKristu.
For Christ so loved us.
Ngoba uKristu wasithanda kangaka.
That he was willing to suffer, be rejected, despised, a man of sorrows for me, so that he could die and shed his blood so that I can be saved out of misery, out of an unloving world.
Ukuthi uKristu wazimisela ukuba ahlupheke angene sizini abe umuntu obuhlungu ngenxa yami, ukuze mina ngikwazi ukuba sothandweni lwakhe, ukuze mina ngikwazi ukusindiswa ezweni elingenalo uthando.
Did we experience any affection, shall I say mere affection of love towards Christ or he towards us? It was his way of the cross. It was his suffering, and in that he showed us his love. Is that love? It's difficult to grasp and understand.
Seske saizwa yini mizwa kaKristu ngothando lwakhe, lolo thando lwakhe asenzela lona ngokuthatha indlela yesiphambano.
So John urges this dear lady.
Johane, uyayincusa, uyayincenga le nkosikazi.
I ask that we love one another.
Ngiyancusa ukuba sithandane.
As you have heard from the beginning, his command is that we walk in love.
Njengoba nezo kwasekuqaleni, umyalo wakhe yilo yilo ukuthi sihambe othandweni.
And that was Christ's passion, that he came to save from sin, and is till today inviting everyone to come and receive freely.
Lokho kwakuwumuzi uKristu ayenawo ukuba emema wonke umuntu ukuba abe kulolo thando futhi sonke samukele ngesihle.
And that we walk in love.
Futhi ukuba sihambe othandweni.
That means adhering to what is right, doing right, turning from evil.
Lokho kuchaza ukuthi sihambe ngokulungile, sikuflathele okubi.
And bringing the gospel that people will turn from sin. And you yourself experience Christ doing that work, that you can turn and repent of sin.
Silethe ivangeli kubantu kuba baflathele izono, nawe qobo lwakho ukuzwa lokho lo mbuzwa ukuba uphume esonweni ungene kokulungile.
And then the love of God can be shed abroad amongst us. Why? Because we are in this gospel, in this good news of salvation.
Sikwazi ukuba sonke sihlanganyele kulolthando lukaKristu, uthando likaNkulunkulu, ngoba sonke sikulensindiso yakhe.
And all attacks of the devil that are aimed at you, whether it's jealousy,
konke ukuhlasela kukaSathane okubhekiswe kuwe noma ngabe umona,
criticism,
ukusola ukugxeka,
fault finding,
bona maphutha,
anger,
ulaka,
unfriendliness,
ungabi nalo uthando nobamuhle kwabanye,
unkindness,
ungabi nalo uzwelo,
unforgiving,
ungathetheleli.
These are the things that spoil the love.
Konke lokhu izinto ezenza ukuthi uthando lungabibikho.
Envy,
ukuba nomona.
Gossip,
ukuhleba.
Strife,
ukuba nokuphikisana nokulwa.
Disunity,
ungahlangana ubunye bungabikho.
They are a cancer that causes love to vanish very quickly.
Zonke lezi zinto zinjengesifo umdlavuzo oqeda uthando.
But John could thank this lady, and he was so gladdened that he says, among your children I find them living in this love, where sin has got no room.
Johane uyambonga lo nkosikazi ukuthi kubantwana bakho khona engibatholayo behamba othandweni, othandweni lapho isono singenayo indawo khona.
And the Lord could bind them together with an eternal love.
Nkulunkulu akwazi ukuthi abahlanganise ababophe ndawonye.
And the truth of Christ, John said, it will remain with me. And he was hoping for the others that it will remain for us forever.
Kalolo tando, lelo kini solga Kristu Johaneti, lakushala gimi, kuzekbe mnaparate, efisela nabanyu kuti, wangati lingashala gitina sonke, kuzekbe septine.
What a high standard.
His standard lesi zingel pezu.
This disciple of our Lord Jesus. He calls us to this truth, to this love. I'm sure that is what Jesus intended as well for his church. That we can be healthy as proclaimers, as ministers of the gospel of our Lord Jesus. Shall we pray?
Astandas.
We thank you, Lord, that your thoughts are not just as high as our thoughts.
Siyakubonga Nkosi ukuthi imicabango yakho ayigcini nje ukuthi iphakame kuneyethu.
Because our thoughts are mingled with sinful ways and earthly, worldly desires. Thank you that we can reach out to your thoughts that are holy, undefiled, glorious, and everlasting.
Siyabonga Nkosi ukuba singakwazi ukuba sizama ukuza kule umcabango yakho Nkosi engcwele.
Help us to turn our backs on that which will spoil our relationship with you. That we can be found in your truth, acting according to what you command us.
Ukuba Nkosi sifunyane siseqinisweni lakho senza lokho Nkosi osiyalo ukuba sikwenze.
That we can be true disciples, followers of Jesus Christ, not mingling ourselves with trends and fashions of this world and of the Christianity of nowadays.
Ukuba sibe abafundi bakho beqiniso Nkosi singatholakali sixubanisa nezinto namafashion nalesi sikhathi.
But that your truth can dwell in us till eternity.
Kodwa kuba Nkosi iqiniso lakho lihlale kithi kuze kube sekugcineni ngunaphakade.
And the love towards you and towards our fellow brethren, that it will be stronger than before.
Because
we know that the devil, he is the deceiver, comes to deceive, to rob, to destroy. Help us that we won't lend an ear to all his tricks and evil wiles. But that our ear will be open to you who are above all and whose thoughts are far higher than our human sinful thoughts and nature.
Kotukuba indlebe yethu Nkosi bekuwe wena ongaphezulu omkhulu kunemicabango yethu emibi.
We thank you that we can commit ourselves into your care.
Siyakubonga Nkosi ukuthi singakwazi ukuba size kuwe ukuba sinakekelwe wena.
To hear what you are speaking us every day of the week.
Sizwe Nkosi lokho okukhuluma kuthina usuku nosuku.
Give us obedient hearts.
Siphe Nkosi inhliziyo ezinokulalela.
That we will not fall in the snare of the fowler, the snare of the enemy.
Kuba Nkosi singawele egibeni nakunoxhaka wesitha.
That our eyes can be opened to see and behold that which is from above.
Kodwa kuba Nkosi amehlo ethu abone lokho okuqhamuka phezulu.
Be with us, let your Spirit guide us, accompany us every step of the way.
Ibakanye nathi Nkosi, ube nathi ngomoya wakho, usihole uNkulunkulu isinyathelo nesinyathelo esisithathayo.
Keep your hand over this mission and so many other missions, those who strive to obey you in furthering your gospel.
Bekisandla sakho Nkosi siyacela phezu kwale mission nazo zonke Nkosi ezinye imission lapho Nkosi bezama ukushumayela ivangeli lakho ngeqiniso.
And that we can be bound to this love of being obedient to your commands.
Kuba Nkosi sonke singaboshwa kuloluthando lokuba silalele sithobele imiyalo yakho.
Have mercy on us, Lord.
Siyakucela Nkosi, sihawukele.
That your Spirit will be able to teach us in all our affliction, in all our decisions, that we will be found doing the right thing.
Kuba Nkosi umoya wakho ukwazi ukusihola kukhona konke esikwenzayo nezinqumo. Kuba Nkosi kukho konke sitholakale senza okulungile.
We ask all these things in the name of our Lord and Savior Jesus Christ.
Siyacela konke lokhu egameni lomfelo wethu umsindisi wethu iNkosi uJesu Kristu.
Amen.
Amen.